Exclusive from ZambianTunes.com.
Kuli finro na maliro mwana wa mukoboni yaliso na kaza one
uje wali mfapo atimu kofini savana
wala
wali mfapo atimu kofini hantazi
kulibe
hey
nikala kambo
we only live once
nikala kambo
ay
nikala kambo
manda kuli body
nikala kambo
uje wali mfapo atimu kofini shawama
uti
wali mfapo atimu kofini filimba
hey that's why ni kufini na tukupauja na kutiera tukali moyo icho
nikala kambo nikala kambo
wati
nikala kambo
nikala
kambo
very very only the once. Nyao sikapaka maningi mfumu sioneka. Chikanga chura majumboro paribe mugodi. Nefara iti dishi yako kukurukisa ka uma 1kg ya piritoni badi sugoni. Lota nishuzu lota futu uzipita. Kulibe
hey
nikala kambo
we only live once
nikala kambo
ay
nikala kambo
manda kuli body
nikala kambo
ushe wali mfapo atimu kofini shawama
uti
wali mfapo atimu kofini filimba
hey that's why ni kufini na tukupauja na kutiera tukali moyo icho
nikala kambo nikala kambo
wati
nikala kambo
Mr. Sir
nikala kambo
very very only the once. Martin na Justin Shonga Wabu Batson Jaka Oka Fashion Sakal Babra Banda Kennedy Magrosa Adrian Kashiala, President Andrew Danga Kamanga.
Uje wali mfapo atimu kofini savana.
Wala.
Wali mfapo atimu kofini hantazi.
Kulibe.
Hey.
Nikala kambo.
We only live once.
Nikala kambo.
Ay.
Nikala kambo.
Manda kuli body.
Nikala kambo.
Uje wali mfapo atimu kofini shawama.
Uti.
Wali mfapo atimu kofini filimba.
Nikala kambo, nikala kambo,
wati,
nikala kambo,
Mr. Sir,
nikala kambo,
very very, we only live once. Kangele matutu na matutu matutu, ingambike, bulu na tunes, katsambia, awiro na all stars, motor stairs, tonga boy, boskangwa, a, jetwa, katre, tiketiando, joa, mapish. Adiata Center, woo! Man Spencer, Mr. Bruce, 1058, BOC, in the Bonista Sub, hey, that's it, ah, Jedwa Gatre, what I see?
This man to production, the Kale Kalavista Miracle, uh-huh, Ibu de Kedepo.
ZambianTunes.com.